music.
Santelo.
Le 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 le. Sochela, dikumba nuyo mzindi tsogolela.
Simudzalala kuti ndichite manyazi, kuti nditele manyama adani. Mumandikonda, ndimakukonda, ndimakondana ifeyo.
Mukale mbali yanga tete zitandizi, ndilimbikitseni ndikamafoka. Ndikumbutseni kusamalaza inu yawe, pakuti wamkulu ndinunoka.
Chikondi chanu chachikulu nthawi zose.
Pondi chabwino 100%. Ineyo ndaona ukulu wanu. Ndichifukwa chake ndikuti ndimakukonda. Mawina moyo wanga, neno kukala ndinu yo ndichisango changa.
Ndinu Yehova odzidza ni madalito. Ndinu Yehova okululuka matimo. Ndinu Yehova opeleka ntendele. Ndinu Yehova mwinichilengedwe jose.
No 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 kukusia nisizingateke inu. Ndinu tate wa moyo wanga.
Na 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 malengo ndipate zose. Ndi mafuna pa moyo wanga.
Ndi 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 enda nanukulikose. Komwe munga pite ndikulondolani.
Ndi mavagu komandika magu imbilani. Ino tate wanga.
Chikondi chanu